yande joyi no wittore min ta sappo e joyi hande nde andan ni eden goni nay lewru mars dubinaade sappo e janayi habaruji fulfulde studio klangu kore o nyalli e jam en kalando filla ko darto hono fawar jo nawtaragol jeenu sukabe famar leedi men niger ko na mauna hore jo fedde hawjide durdugol e majjo kanyum won ko haali en nanan ko o wi non ni lay département mo wala himbe lati be kaydu kono gessimo en tetama gam batte alle fili denagu kaydu faane non kettini ko way hokke do inde majju sabu rawane be demay batol ba goto yewtal men pinne studio kalangu altinere fu no dara filla labi sariyaji hande en kala haala himbe jilotobe mere be gala fudo dari kaydu kono ko hani wade maymuna gazibo halani jalla marema kendano dum hani wade rete nonni wontere min suman amadon ko janganta habaruji di don e fulfulde ko puddirte ndu wonno ni ciagal lekkoliji ko to chapande joyi jeetati mabbam der region mo Tillaberi waddi ko to cukabe ujunaay taton galan keba nja jangowa don wonno ko docteur kawjido fil ko darto jandeje le region mo Tillaberi haali e do fi on endan o hollidu ko nan wiide ni hono no kuje keddu ko nan won ko lekkoli di ngadanen o senani en hono ni department jokka beni ayerno wod lekkoli sappo tati ko mabba ko wattu cukabe kem jeego e sappo nyoy mon galan nja jande a baladu ko nan lekkoli ji jeego cukabe kemi tato e go'o nonni mankalondi du konna lekkuli sappo e jeetati kandu cukabe ujunere e capannayi ɗiɗo won ko ngala wala no janga tondi kiwindi du konna fawara joni lekkuli jeetati won ko mabba cukabe hemre capanɗe jeego e go'o woni kaydu ko lana keɓa nonni fawara joni du konna toro du konna sappo e tati lekkol kadi won ko mabba don du ko wattu cukabe kemi jeena e capannayi njoyon kay gon ngala no keɓa njaha jangowa nani har fila ko darto hono yerno birnomi jondani hono nawtorade jeenu sukabe fijirde mudun en hunno ko lati wonno mawne le leddi andan sane hunno du kono ko lati woda fe seeda yaade sukabe ko mun kanyi mawbe du kono sene wada dum dun nene kay du kono no heewi sukabe rewbe taabe der fi on enda ko lati du kono hunno ko no yittabe jeewama sane der leddi Niger do hawrter wonde non dar no druude e majjum no don no jeewa labi majjum ko to tawe den nene kay dum hebanama mosola nyalande du kono le dunya ittama do inde majjum gam bat duggol e fijirde sukabe en endan dum waddi ko faware jondu kondani mbite do hono Sale Garba lati kanyu o wonno faware joni horejo fedde leddi Niger o halani dum jalla marema kenda no fi o wonno yara
au Niger c'est un phénomène qui prend
do der leddi Niger hunen non fuddude no wada sembe dimma wala gonga gonga ko lo sembe majjum da fedde amin dedu miden ta yewtinaade filla o no wade ko mosolo makko hebe gam filla sukabe famarbe natube golle de no hulgini sanne misali do sukabe rewbe kemi dido e woygu jamtinaabe do hemre mabbe ko watta laso dido e go'o mabbe fu gade duubi sappo e jiddi amma burbe dudde der mabbe ben kan en goni e duubi sappo e nay yaade duubi laso kaden du ko haydini no wodi ba jangobe tawabe der mabbe no wodi du fa handen der mabbe e kanjum wadi te acci jande den
abandonner l'école qui se retrouve dans la situation
do hala ngawta kanto en maradu kono e dun tawa sabu hisama ko dubinaade sappo e jeetati ko watto hono himbe latibe yanama do mu en chapande jeego e jeetato do filla yanugongol en dan dido beedu kono fu wanana en no yane gam batte alle e fa nawtore fijirre mudunde en dan sukabe non du dum waddi ko fa hande beteddo Maliki Malam Abdou latir kanyum woni docteur kawjido hun kamon kawjido filla ko darto rengol sukabe sarusi on don o holli hono kulle den en dan wonno yara e fa hande du kono o haali du o wiide ke hono wada kana hono lekki bawke fudde ladde mu sudde ladde mu berni
der hitande duubi ujunaaɗi ɗiɗi e sappo e jeetati min lentana ko watta hano sukaɓe rewɓe lasoy tato e jeetato ɓe himɓe jani he mum'en na tefi yanude he mum'en hano dimma oodu dimma région maraɗi on funo dimma oodu woni dimma warɓe boytitti to amin amma har ko darata puri nder maɓɓe min limtana sukaɓe rewɓe ɗiɗo tan nder région maraɓe on fu nden ne ɗum no holla ko hiitude sukaɓe rewɓe ɓe ana ko hoyno gam degom debbogom jogotoɓe wuuro mum hano ɓe baɗiraɓe makko tawi du worɓe o tefanta ɓe irɗum ndu no wawi waddani suka debbo on saɗormaji kewɗi nder gurnam makko misali iri ñawuji ɗi worɓe e rewɓe daɓodirta iɗum haɗama du natude nder bandiraɓe makko fa yetto du to o weltintako baseɗɗo nder gurnam makko
noni ko watto hono himɓe capan tato e tato latiɓe remoɓe no endan ɓe jeyaɓe tan département mo walam région mo Tillaberi fa wadde wakkan mo kalte o be mbiya mi gonobe domi yalla e be keba den ne kay du ciotitaari e do fi ko darto fi le gese mabbe jabaade gam batte alle e faawar jondu denaagu ko sogeji leydi jabi addu suman goto e mabbe ni wodna gese tati ko jabana o haali o wi hono faawar jon kanko e bandira makko fu e gonobe kettini no enda yalla e be keba den ne kay ni yono jango mojja har fi le ko darto gomnati ballaga non ni subako on ko min noddi mo cialalon nanno fillori halaka
yamde warde handen wala fu andudo no min gormi den gada ko mi den jogi bale ami sayni alla min gi ay alama lobo gum fudu he mabbe wala du gaddan do min ballagum wala ardido mo andani mi wodube gese gere kan en tanke bi demi amma min mi wala fu gonga de hana gese ga de remu bendu wala kukkudo kan wutanu e alla ni mi wakkili amma debe gada nay min goddum de tobama fu min awo gese amin de gam min gala bawde ko hitodo he mabbe jungo alla ni min jogi gan kan wodi bawde
wulli kange gondu kon nan chamito ete kolel wana to endan ni hono badade dolbel lay commune mo gorwol noni region mo tilaberi bulli kange chandi didu kon na yorno bandi min tawato enda haliri o wi hon himbe hebe wawi tawede der bulli din enda wakati mo kalti o debbe debbe basse be jeewa sala be jita himbe ben enda fesi tawano maybe non waddi ko fawar joni bandi min tawato enda oni o filene kemi no dum wontiri secret nanen filla makko o wita ken abdullahi jibaye nani ko haalani bandi min tarnan fude ahmed do telephone
Bulli jeegom poti chami. Bulli chamude didu no waddo dirino. Himbe galana no basa no jahali. Sa per pompier en funo ngare do gaddani min balla. Tawabe do no basa kange ben. Kambe ni gonno basitu bulli di dara algito en himbe ben. Kanambe do mu em bulli di chami andaka fube foto. Amma wadi mo jamumi gom. Biwudo kanno foti ko himbe nayogom nati bundugom. Amma bulli di tokay Allah tan andi be foto. Chukabe jokolbe no gano wodi mo dubi la so didi gom. Tawado der map. Mumi andi
nani faawari jondu kon nani hono himbe jeene on laatiibe gonnobe no ngada safareji di kon nan safareji ko doktoro no enda amma di gana gongaaji be won ko heba ko be keba du kon nani sarus kaw jido dur duggal e fi majju kany won ko hebi be do enna gallu nyemay be ko jamadu kon nani hono den ne kay du e do laalu gotongol hono noga e jetle fevrier dum ko witti dum hono ko dum waddo enda der gallu nyemay e jammaaku wadi ko faane wakari be nangete kambe himbe jeene ben be tawdo amadu kon nani modde in dudde sanne laatiindu kon nani no indira do ko wete ko be to bandu biya dam ko de vitamine ciagal mundu kon nami anno wiide odo habardu kon nan ono police on to min kebi dum nani faari jondu kon nani har fila ko darto fijo kollol ko wona wade do enen do fila jallini di kany e jaltintobe do na gallure nyemay to wiete CCFN dum wona suudu France fi Niger Jarrouche nene ne kat dum konda gam batte hokkude on dum do kon darje mun dum kany e sembe mun dum wadi ko dum wada dum wadi ko faawar joni bandi min Nafisa Adamu Sirfo o yeto enda o yewdo himbe ben enda nan yewterde o wadi
je m'appelle Titus Cosmas et je suis humoriste
yale de hunen non wawde yeggintini neddo ko bur sulide dum no fawtina du gani hore neddo tinde berde himbe leydi Niger dum du won dalila gadol fijogo indiraamo fije jalninol amma ko himbe jama woni sigila o to juwani be mamman iro goto der wadube sigila o
c'est un rêve de trois jeunes
dum tawa kena koydo limobe tato mube latade jallinobe limbe le Niger ko fuddi dum woni wakati janomi gollirde horejo leydi om de nimbe bi wala gado jallinidi der Niger goto tan dum wadi ko min adi fuddude dum Allah ne e suudu fina tawa leydi France dum yottake e goga o hande
in reality
himbe leede yasin hewbe wodube nyanyal der jaltinol himbe garta fijogo bawo barirol himbe jaleede fijogo ni handen de jewam der leede afrique no don no wada sembe
c'est devenu
janinol nimbe warti gollal gonangal no wade der afrique sanen der dubi sappo cakitibde di ganjallinobe nimbe ko be gatta dun der jamaare be gatta dun wodi du jamaare no yidi jallinobe le afrique jallinol nimbe no weli no saura
de beaucoup de mou
der gadol fijo jaltinol gol ni no tawa sigila ikkintinde himbe hidube natude gollal gal no wade ko be bawo jalnini himbe do ko yawi dun du ga hokkude gollal gal sembe do der leydi Niger
nawantir nene ne kay se nje e fijoji pirto balli hono latol bal ko no wadana leydi men Niger nyalana jabbe berde ko ete super league no woni e hore mudum ko wattudo ko na potande joy wadi ase alal o enda ase on do na gallu nyemey hono faawara jondu kondani ASN Nigerlek kanyo e Sahel Sporting Club fio baldi be enda be nyemey be fobe baawu ndere sabu gote be gattondiri AS Sony Dep kanka jala kina Racing Football Club mo nyemey kan didi e go e bolum noni to enda Zender Espoir FC kandu jalo wama AS fan kanyum ko watti tati e bolum wuro mudum tonda dum wadi nonni fan important didi ko wadi nyande alangal du kono do en galdu nyemey wodana e do fawar jondu kondan on gendarmerie national kan hebi didi e do fawar jondu GST mo tawa kandu kondan hebi on fawar jondu gotel nonni fawar jondu AS police kandu konda hebi jalagal gotel e bolum kanyu e fan AS garde national
Studio Kalangu
der galu nyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere enay fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorwa
do radio mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
birningaure
do radio marhaba
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
dolbel
do radio gorwal fm
lamba chapande jenay e joy tobere go fm
sai
do voix de la tapoa
lamba chapande jenay fm
mayayi
do radio anuri
lamba chapande jenay fm
tamaske
do muriar karkara
lamba chapande jenay jetati fm
buza
do radio takarkara
lamba chapande jenay fm
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
studio Kalangu yadu leydi Niger
studio Kalangu
hara yewter meden pindon studio Kalangu hande ndartna filla hono ko andude en fu jamma e nyaloma neddo hawrande go himbe latibe gonno jilo yilar mere ngala fu gollal ngala to jodi e der galluje kewde dundu konda huno ko lati himbe no latibe no wawi jaati nangede sabu tawrama e golle bonde dum won rafi gollal ngal e hore mudum dum wonno ko ko fawar joni saldu mawndu yeten sap hembre e chapan jeddi jeddi ndu fawar jo labi sare leedi men Niger haali do mudum yerno fane madan goje maymuna gazibo haal ni dum jalla mariama kenda nani yewter mabbe
ilade mere ko wala fu gollangal watta no gacce non ko jom waawi jukkede lebbi tati na jeegom kasu wodi laamu no waawi sembe sembe horrude jomu der no kure to joyi no maymuna gazibo goto charɗo faminiri
toutes les personnes qui himbe yiltobe mere be gala fu gollal wala to dari ben do no waawi wadde gacceji dum wadi ko datol hemre e chapande jeedidi e jeedabol daron do sari aleedi wi e nimbe suudu sariya waawi nangude dum e kasso lebbi didi na jeego e be baawi dum kade so itede der nokkuje to be yoy ma to saawo be mabbe tawa
o ils ont des parents
do me sendere jilo todo mere e pio bara
en general le mandi
pio bara kanno wodi wuro hunde sariyan wurto wuromu e wadde pide bara golle denne pio bara kay no wodi ko ardini no wodi du to walata giltodo mere wala fu to dari e ko ardini o di kambe giton no pukko do labi non ko waddata rafi hakkilo fukin
le plus souvent
dum soudou sari ane way wadde do fi majjo
la police a
police di der gollal mu no gada emul carte d'identité ko wite rafle don iri himbe ben kepte don giya wolu carte d'identité funo jofe wakati police e nangi himbe seni police je nangi yiltobe mere be sey to be kada der nokkure to be joddo don dum do juju on alata do filla nokkure de
être prononcé par les juges
no wadi ummatore ummotobe nata der mu
quand c'est des jeunes
Denis suka be ummatore ne tawa he no wodi labi de no tigi laadi yaado to juju charɗo non suka be benyonay ndegon i be gatte der gollirde gon na pelle balloje do fi majjum mane be soite to be juwido
dans sa localité
no wodi wakkati kejanaado cojjitol yilotobe mere be to juwi
ya sekonda
no wodi labi toketeedi lawol kite wi ay ko wakkati kejaado no wodi amma plokki no wodi lawol seyi yilo tobe mere be no duudi hokka polisiji lawol e wadde rafle duubi an sappo itati ko gadmi der labi sariya o mi ay to labi sariya kadi yilo tobe mere be ngara jodo amma wakati warde wakati yesu cuudi sariya mi do yi'a ibe nange
le kondan
e do dum won ko habaru mi fulfultili sem accidan asmana sina wadde habaru ja hausan kora assalamu alaikum balanta jamwali
Ketine sigilaji Studio Kalangu kadi tatawa don der duniyar do Facebook Studio Kalangu
Facebook Studio Kalangu no welcome sanne mi do feccide dum